coming to get you.
It's JC Calix, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Mafimu meso yabo ene basulile ibale chitatinga nafike po beminine kusela po nombalelo balenjitemfu aiya bala tota na mama weye bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she nombalelo balenjitemfu aiya bala tota na mama bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she Ivan kumbwila patali Ivan buena fya patali Hey ina wine baleti ilande angalilo kutali Ivan kumbwila patali Ivan buena fya patali Hey ina wine baleti ilande angalilo kutali Hey ina wine pano Ingata ukwete dunguwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyonse fialife wino Kanshi quality gongo Ayayaya Nifwe aba fiashiba tamfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe aba fiashiba tamfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iwa kumbwila patali Ivan buena fya patali Hey ina wine baleti ilande angalilo kutali Ivan kumbwila patali Ivan buena fya patali Hey ina wine baleti ilande angalilo kutali
Hey ina wine pano
Entertainment.